bichana baru baru noel.
Produce the power.
Priceless, we let you go. Priceless, I wanna bask in her brightness and I glow. Nam te kanado, mi nam te kanado. Niceness, tunafanana, she's my likeness. Mawaza na nipunguzia kona likeness. Oh, siezi keep calm. Ashani mje shout, I'm so sinyamazi. Siezi chinyamaji, leo naweka wazi. Mini mwesi wako, you're my maji. Kwenye kiangazi, buzi be my nazi. Mini mwesi wako. Wanangoja mtandaoni waone tumewachana. Watangoja sana, watangoja sana. Wanangoja mlangoni vita tumegombana. Watangoja sana, watangoja sana.
Ah, unanidundisha moyo, dudu. Did you know, unanitepesha dudu. Gangsta bondia, kwako najiwachilia. Hapo zamani ndulifanya niende kuku. If you ever need saving, neza jigeuza banki. Niko ready ku bleed, iwe damu ama senti. Kauna run with me, yo ni ratified dating. Kila sekunde na we, ni prime time sign weka tick tick. Usichafue moyo, chafua shati na lipstick. Mwah, wakisha moto na matchstick. Wah, penzi ni changa, kotini kwetu kitanda. Wokishuka mina panda. Kifuli tutabai, tufike Lubavi Sarbia. Nimekupata ubavu wangu, menikamilisha. Wambea usiwape nafasi ya kukukasirisha. Kwao kutuongelelea,
wanangoja mtandaoni waone tumewachana. Watangoja sana, watangoja sana. Wanangoja mlangoni vita tumegombana. Watangoja sana, watangoja sana.
Unanidundisha moyo, dudu. Did you know, unanitepesha dudu. Gangsta bondia, kwako najiwachilia. Hapo zamani nilifanya niende kuku.
Priceless, feel ya you go. Priceless, I wanna bask in her brightness and her glow. Namteka na do, mi namteka na do. Wanangoja mtandaoni waone tumewachana. Watangoja sana, watangoja sana. Wanangoja mlangoni vita tumegombana. Watangoja sana.